deputy. Pedi wako anajua ni na pedigree. In fact unafaku unasimama ni keti. Iga vaita sanyata mamadha vibeti. Mwizi ata kuibia walenjo kidedi. Mwizi anapunguza jama kidedi. Hizo ndo vitu marapa watemi. Kwa makariani panganga na deni. Hakuna mdo nasemo kweli. Watu analipo mapeni. Kwa mavela na wana makaveli. Ini msomo fika people daily. Mengaria watu for long. Paka saina boy na boss. Mpaka umeanza tuku long for watu nangaria. Kwa pizo throne. Nasikia zimekali wa swangi kwa zone. Na kwanga kwa kaliba flani ya foma. Yezi matiwa na joita kwa long. Kabla mumachua. Msini try minajijua. Risasi ya simamishwagi na kifua. Kisasi ya ilipishwagi na ratili. Na kama customer flani ya nasumbua. Minajijua. Nime confirm.
Nime confirm.
Minajijua.
Minajijua.
Mitazi metiti. Minachafua.
Minachafua.
Zao ziko down.
Zao ziko down.
Situ kutua.
Situ kutua.
Mitazi metiti. Minachafua.
Minachafua.
Sema saa watch watch ndo vile nasikia.
Watch watch.
Watch watch. Watch watch.
Watch watch.
Watch watch ndo vile nasikia. Watch watch ndo vile nasikia. Sema saa watch watch ndo vile nasikia.
Watch watch.
Watch watch.
Watch watch ndo vile nasikia.
Watch watch ndo vile nasikia. Okay, you see, only what they let you see. Nine advice see matusi. Don't fuck up to your ganji. Don't act like you're so holy. Judgment yako ikuponyi. Ukiomoka asubuhi usikosha sota by jioni. Mina slota microphone. Go missing I'm neoni. Nikinyamaza jua ni kupromising katigoni. Been polishing skills of mine. Ni astonishing kamilioni. Na inakaungeka mjinga if you were wishing failure on me. Yeah, mauraru watatu jatuna. Ngata gari yangu nakunyo. Defense na attack na chituma. Guaranteed low back inakuma. Kame sa tuna, asi na tuma. Plus una kiuno, adi na juma. Umetisha and I'm sure you know. Waitisha mpaka wa jam. Na ibit ni ya my nigga Sam. Yeah, drums ako zinakubali. Pia roo yako inakubali. Iflo ina uhodari flani. Uonangi mtani, ndono na nani hapo ndo daktari. Dere wa trailer tagonya Ferrari, amen. Mina jijua, nime confirm.
Nime confirm.
Mina jijua.
Mina jijua.
Mitazi metiti. Minachafua.
Minachafua.
Zao ziko down.
Zao ziko down.
Situ kutua.
Situ kutua.
Mitazi metiti. Minachafua.
Minachafua.
Sema saa watch watch ndo vile nasikia.
Watch watch.
Watch watch.
Watch watch
ndo vile nasikia.
Watch watch ndo vile nasikia.
Sema saa watch watch ndo vile nasikia.
Watch watch.
Watch watch.
Watch watch
ndo vile nasikia.
Watch watch ndo vile nasikia.
Nime confirm.
Minachijua.
Minachafua.
Let's go down.